music.
Unadharau maumivu yangu, tazani we una moyo wa nyama, na unafanya kusudi moyo wangu kupa majeraha. Kutonalia mina penzi langu, na nikiwa na wesi ishi lalama. Kadia kama narudisha, pintani umenizidi sera. Nilikuwa mvumilivu kama punda, ukubali kipigo, kubebesha mizigo yote sawa. Lakini sasa basi mimi nimeshindwa, na nautua mzigo, mapigo moyo hayakosa. Nitaliwaza moyo, moyo wangu,
moyo, moyo,
moyo wangu,
moyo, moyo,
moyo wangu,
moyo, moyo,
moyo wangu.
Nimechoka, nimeamua kukuacha, fana yako na mimi ni fana yangu. Sina tatizo na we, sitaki kukumbuka mateso uliyopata. Ubaki salama, mimi naenda zangu. Mtoto mzuri pasua kichwa, yoko lingo langa, yoko zikangate, yoko wanga wa motema, hata mbalo bise pamba, yaka ye monamu. Tokyo zate na kobela, tuna ife kodeye, yende na pona na Tanzania, mame.
Kijipu kilianza kipele, nika kizarau, siku shiriki wivu kuofia kido na niutomia. Kume, bada ya mpunga mchele, nika misau, mwisho wako ni magivu, najikuta na kondana ya dunia. Mabiga na mbote mbosi umia soni nyasi, na ya jua moyo wangu.
Vito lukaya apesa bolingo na mama na pane, rami ya misi alobi makamba mboti na sukai. Roje bandu papa na horsi, yo bolingo nanga, yo kotika ngate, yo sawanga wa motema, ata mbalo bise pamba. Yaka ye monamu, sokyo zate na kobela, tuna ife kodeye, yende na pona na Tanzania, mame.
Nilikuwa mvumilivu kama punda, tukubali kipigo, kubebesha mizigo yote sawa. Lakini sasa basi mimi nimeshindwa, na utoa mzigo, mapigo moyo hayakosa. Nitaliwaza moyo,
moyo wangu,
moyo, moyo,
moyo wangu,
moyo, moyo,
moyo wangu,
moyo, moyo,
moyo wangu,
moyo, moyo.
Amani Lulinda na Australia, Emmanuel Episcopal Patrick Wanombo, batoto wa Canada. Le boss Raoul Machupe, Dimoda Fashion, Apocalypse Pella les millionnaires.